inna funebe gorko kanye debbo odo yaya galle mo yida inde mudum haale abba sukabe mudum seri dum ana heba lebbi kewdi jom o wi si tampere fu mo wondi yide na nyalo mo hande o ele birugol chukolel mako gorengel
lan flarbe mbolo
me jogi funebe dewel gorel dewengel ana sayi sanne gorengel ana netu diri faygel jartaka mi da hala o ma hala do nawo kan sanne fu buri kasen mo yada sukabe jarobe doroguji mi anda fu hono ngadammi senim duki do mako o yami selmo o wi'a kanko abada debbo dawrantama kanko gorka andudo ko watta
ba mako do fanjo to da muti san sikaso hewbe be mi landondire mu em le dido nukule kan en ka fu holiti wiide rafinedi worbe fewde rewbe yo hunde ko tata tum
sanni sara an hani wattande hakkilo ko halta yaso sukumon kanyo ko yawata ko yaltata e tele sine o wada hakkilo suko o an wawi wasude teddindemo ana moddi kolita dun jinguma ka gadira dun hakkilo watti yogo ada wawi yafinde joomu ka anda do kadata e mudun par jurma da dun fa jabbito sine sukuma ana yori hore alata ge hono mudun joomu waya hono wala sara
be gele ko
dunki en andan be kabaruji bilide nadda ko holiti wiide rafinede sukabe worbe fewde inirabe mu ko hewi e mudum fu yo sabi ko bando yoppata be ngada ko weli be fu elale chukaku mabbe du watta so be mouni needi fu tawam be galana inna mabbe non holitiri wiide kanko Aisha Dumbia o dunke andan do kabaruji bilide nadda
ko moi j'ai une voisine
wonde botakan lemme goto ni way bi ko gorko hulatamo o hiltak e inniko kamni mil inniko hani felede sabi sini wobbe kaldi e bi ko gorko o dum metammo dum wadi bi ko o hulatamo kanyi makore be o teddinta innirabe makko
hamma gindo e dunke andan o kabaruji bilidi e finatawa holiti wiide odo tidal asulu mudum ka ana woddi o wi sukabe worbe ila ana fandi ana watta ile hore mu em wiide kanyu en woni hore galle kambe woni jogi be sembe do rewbe non holiti wiide kanko hamma
le garçon est tout
tukulel gorel le galle bamun hani birede pat jomu lato netoro na lato karapiri le galle bamun hani marede debbo so hurtage hono galle fu bamio gorko woni gal galle nyanno suka himbe galle heddi be fukaani birude dun dum woni kawiraabe mon e mawniraabe mon fu
lede kanko dunke andan do kabaruji bilide nedda ko docteur draman touré holiti wiida rafinede sukaabe worbe fewde inraabe mu em yo saabi ko bando yoppata be ngada ko weli be fu sabi e be njurmoobe du sanne
le maman son
sine andari do kabar hakille inraabe buri yurmade din abiraabe sine a ewi le galle abbiwo jabata kulle yogaaji le galle mo abiraabe na kawira be ngodi on galle woni mo tawata teddengal ana wodi taguji kewdi so ben gondo suko jabata wadde dun sabi o wiyan so waddi fu yaltantamo
a tout moment
kanko docteur touré o holiti wiide inraabe ko tawata ke ciudi wakati du fu sabi golle mu en yo goto e sababu majjum du
e surtout
sini inni on golla tawata ke suudu wattu fu suka mun kaybataake suko ne fa biire kina tawe le galle won himbe kaybobe dun biddo debbo buri yafude birude dina gorko kana yafindi fu sukabe dabere funde amata do birgol mu en gadira no mo
fi ses enfants
be mi kaltidi be kanyu en ka fu holiti wiide fa suka heba birad fa gasa wajibi kina yimbe galle mudu en fu watta hem kunde mu en hono no wordino ele galleje amen di arandani